ntse se be hlalefi ke ke ha ba ye bang tje ke ding saba buza ntse ba song ting ding ni tu futhi saba tse ka di ine le ke ba fetsa ntse ba butho mom se ke funa ngphe ja butuluke ke yo sala ntse ke on point pela sala zle bona la ba fana se ben funa pantse se be hlalefi ke ha ba ye bang tje ke ding saba buza ntse ba song ting ding ni tu futhi saba tse Inele iba fetsa nte go butho mom se ke funa ngwe ja butuluke ke yo sala ngthe ke la bona go pela sala sle
butuluke go tuluke ja i butuluke go tuluke ne ne ja i butuluke go tuluke ja i butuluke wena go tuluke
Jabutuluke, kiyo salangte, on point, pela salasme,
jabutuluke,